What's good, my people? I go by the name D Drummer. We got Bryce and Kendall Bass. Drummer Boy standing together. We are Alternate Sound. And we here in Nairobi one time to shut it down. Hey, Nairobi, what's good? I know you missed us, but don't worry. We're back. We're back. We're back. We'll help y'all. Come on, let's go, bro. Hey. Hey.
Yeah, 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 yeah. Yeah. Alternate sound.
From Fadela to Sandor, the king of all kings. Been here too long, I need to see more things. I need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. Fadela to Sandor, the king of all kings. Been here too long, I need to see more things. I need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. Ukapenda za bure bure peke. Satokea nae kupata bure kwake upotezi. Upotea njia ya kwenda shule usinisome. Matime pia boro unyamazo sijichome. Tukiongea bizu nilete manki na kuchorea. Only if umetoka mbali ndotanyelea. Igemsa shit kishi ya mochari ama kwa jela. Masinia wako pia wanajua nani Fadela. Fadela to thank God, the king of all kings. Been here too long, I need to see more things. I need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. Fadela, to thank God, the king of all kings. Here too long, I need to see more things. I need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. Yeah.
Now that was just the intro. Don't get ahead of us, we're coming one time tonight. Hey.
Said we on the highway. Tukafunga breaki. Tukaanza bishana. Asking who is Diana. Vipi mnajuana. I swear. Tumejibitray. Baby tumejisiti. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali history inge enda.
Kuja tumalize.
Inajomwaza.
Baby ziandike.
I don't wanna argue, kako sawa, miko sawa. Kako sawa, miko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Nile misa na misanga. Akizile vitu tulifanya.
We just get it started tonight.
Jirani, sorry ni vita ama ni raha gani? Wengine nasema ah, wengine nasema Kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfuna vile kwa kukuna bo. Nasikiza mafranco,
kipuloti
talifanya niweho. Action night, watoto alale by night. Mini kundunge vaccine, the movie ni ya shauri.
Alternate sound.
Action night.
Ufike kwangu by
Respect the OG. We got Caligap Jones coming through tonight. Hey.
Big shout out to Vince and the beat body.
Approach me with caution, cause on a snap, I'm bringing Hershey's on this scene. Tell me, who wanna do a fucking versus with the meme?
No, let's do a fucking versus with
the kind
tonight.
Of challenge with the team. Chemistry, effervescence, I'm like potassium with the steam.
I'm popping.
And I'm supreme.
Gaddafi.
And Mussolini.
What you got in Ayuembe and Nasek, do I redeem?
Like Kobe above the rim. Grim Reaper, rip off your skin. Keep too clean. Messy wears in the mark. I'm the marking scheme.
I'm on some classics. Body bags, caskets. Just grinding him to download 3GP porn on Wattrick. Go London at your Messiah, Stefflon, Luku. In Manchester, niggas call me Desmond too.
Hey, yo, it's like you only strong as the people around you. And once you get the grab, no summer fakers around you. And when it comes to rap, Kenya, we bring in the sound. Woo! You're my nigga, Kali fans are like you.
They find you, Sunny
Chate. Tryna pick a shoe, glissy as it's lecky. To my pake, pale kwa benki, kondo ni cheki. Dem ni ratchet, anafama ombiza mwana nzeki. Longevity perfect, mina digi mbona hauze eki. Oh yeah, nada ipesa. Sina bidi ni apply pressure.
Nade na
kesha, skuti nyumbani kwa nairo na kesha. Walai pressure, nafanya vijana na scrap seska.
Same time, bitch boy, na bitch utadani ya shai nyesha. I'm on a high note, cause it's about the time, yo. Pussy niggas get the five fingers like a gyno. Sub-Zero about to come and disconnect your spinal. You capping at you, Richie, but you figure that you lying on. Been out the top for a minute, that's such an easy plan. You local rapper style is outdated just like a TV stand. But why should I blame you? I blame your cheesy fans. Apologies, hope they don't cancel me like the Yeezy brand. Fuck you and your beat maker. Manager, be a tomboy. Kariange, I bring paper. Smoke, I nyonge. Content, I toshi. You nonsense, I kosi.
What you know me to a bossy?
You're my everything.
Nairobi!
Loving is
we
my
love you today.
For
my ladies, you gotta wind slowly for me tonight. I need some slow wind.
Katangaze ni sisi. Doku sema wasijiumize ko. Ukona kili ya mapesa tu. Cheza chini tukicheza juju. You're my everything.
You're my fucking everything tonight.
Is my medicine. Show me your ability, ability, ability. Na mean koneshe ability, 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 ability.
I need y'all to enjoy the music tonight. If the music feels good to you, feel free to shake your body tonight.
the timing or the distance. Not only my lover, you're my best friend. Baby, you're my shoulder when I need it. Me and you, we feel like puzzle pieces. No matter the timing or the distance.
When he Bobby, where's the bishop and the judges? In fact, I blow my dog and draws a lamb cheese.
You hella done what you think is up with this fan page. You think you can just insult me with this man's page? I'm a cheat, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's great.
Archa Boto, I'm a city for Boshante. Now you can light up, push up and go on my branches. The shaku mark red, don't come up on three. Contact is over, we're going to fly, draws a jungle. To why is it, it's in your champagne.
Champagne!
Champagne!
Nah, bro, you ain't no champagne. Champagne, you cannot be champagne.
I want you to make some love to my home, my girl, my family, my fucking village today. Hey, 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 hey,
you ain't no champagne.
Kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wana wana juu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clash. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karito. Mabeste, yundu kikulacho. Tokuta beste yako ndia likuta bibi yako. Jomana miuka teke yangu. Kwa kona na pombe yangu.
Ile kolonia Versace with the back seat, ile collapse seat. smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Hapa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success na funga hat trick. Mindo the chest kwa ichoy tisha hapik. Tangu tingye kwa imchezo sinu heartbeat. Nairobi city tunairun kama athlete. Das kusijali, atutajali.
Ngoma gani? Sijui vile utafeel.
Ayaga yaga.
Ready to feel.
Kuzoesha vibaya ndo ujiwezi. Unasikiza jamaa mbaba na very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu. Rumors za maskando za ulava na lady drama. Na tisteto mali uko na baby mama. Kwa mitandao kila siku ni story new. Bando zako zikiisha utapitwa uspori new. Kapeni nko chini ya waba leo dregi zinafungwa juu. Naishi mali juu kwa anga so daily na enjoy the view. Kutaka kuona roho chafu. Shika do kidogo wane vile utaboa watu. For 10 years amkua mnajali mali na lala. Screwdriver yangu ni shimo gani na screw. Mtu mali ameamua hata lala salama kabla akikisha ameambia watu nyasha na jidu. Sitaki kuona watu wakikucelebrate. Role model na watu hii wana kuimitate. Omangi peke yako tunasplitty plate. Hatu kutrendishe vile tulifanya Jimmy Gate. Industry na madimo nukosho nataka fame. Bengine ndo mana si blend in juu. Unaweza tell kuna vile mina hawa tuko same. Misi ngombe yako ya grade in juu. Umezoeshwa vibaya ndo utiwezi. Unasikiza jamaa mbaya bana very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umewe kama penzi juu. Standard ya quality sisi hapa. Cap. Nindo standard ya quality.
Alternate sound.
Dimension. You got me in another dimension. Another dimension. You got me in another dimension. Dimension. You got me in another dimension. Another dimension. You got me in another dimension.
Bad chicken, do you already know? Back to back, baby, you can really show. Worldwide means international. Put it up on the letting on the low. Nobody missing with the flow. And you know she got a hold. Worldwide means international. When you control me, control me. Oh, you control, la la la. When you control me.
Worldwide means international.
Tunkwana Pamela shule moja ndani ya kwaya. Kila na meza mara moja utazwaya. Anaringia sana flat kami hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtoto wangu kitu keyu mtakata. Hakuna gama somo keyu mekata. Unapeleka mto ifasti ya introduction. Bada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu. Kabiti wani juu. Basi wika
mkwani juu.
Makwanga mekubuta Limpata na nikata pali ya nakata makucha Lipenda nywele zake ya kusuka matuta Masia jabu nyatari kwamba nakuja kuzuka Kwenye kibanda, mini gamba namba Nikango dezi pingu zetu tufunge na gamba Jwali ni bamba, mimi ni gamganda Nakumbuka kimpi matia na toka buganda Kini mkulima ati mimi ni oshamba Wale wada kupawa ida kutuchamba Kini no kitu maanza kutamba, kutamba, kutamba Juka nilili amwa
Zakugiviwa za mind in the left so, Kabla ningia zon yangu ya left Shots to the head She said she see danger ahead Hata mimi naona danger ahead Bora kesho ni wake up in my bed Shots, shots to the head Hata kama macho ni red Tandisamehea ni weekend Hata kama si weekend ni weekend Shots, shots, shots to the head Shut to the head.
I like to make some noise for homeboy the fucking villain tonight. Raka, 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 raka.
Tuna stand out, tuna blend. Rules are to break, tuna bend. Acha kesho tuone cut, tuta trend. Shot to the head.
To the head.
Cut, ume mess. Kuna message I to fuck kwa your friend. Ume notice cut, mshap in your send. Shot, shot to the head.
To the head.
Hangi ya kesho ni leo na revenge. Napiga sana ni kaa na pretend. Wedo koshua makau na pretend. Shot, 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 shot. Yeah.
It's a good place to put your hands together for the homeboy tonight. Say.
Mindo mkali wa mahali yao dish wanafaa kusali. Wakiangalianga hali yao since ninge uwanjani. Na wangaria kawaida chief. Awataki uliza raia isikweti ni beef. Tundo wamebaki nazo kusukuma karia zao. Mashabi kwa komacho kitu inakuambia ndo hao wanapigwa kichapo. Now I'm mental for real. And I'm iller than I was when they said I was ill. Approach pole pole kama salga. Yeah. I need like you be 40 or a bad tattoo. Acha no show vile smaka nini show. Nyenye mneza kopi style. Sima mwezi kopi. No badu. Be the cool kid squeezy no badu. Sema ko badu. Yeah, he beat niambi hapa mjoka no badu. Sema ko badu. Uyeza mifiti squeezy unajidu. Sema kujidu.
I'm gonna do let nobody know. I'm gonna come, I'm gonna mambari, I'm gonna mambari, I'm mambari, I'm gonna meja. Check the file, I'm gonna come, I'm gonna check your disubari, mambari, I'm gonna meja. Subari, I'm mambari, I'm gonna meja. Subari, I'm mambari, I'm gonna meja.
Really want to can I? Vacos of Ficanti deny. You say, walk the tenor to go solo tonight. Future by the bright. Take a flanny very alright. Jonas Kugusi Coparet Tony Goose. Master Siku Junior and Bia Mini Goose. Kona Wagene Niki Picani Wachuja. Hey, Uradiza today. Sema Kyonata Kana to end. Kurudisha end is a kupenda pele mende. Gende, Sasanima. Hey, Asianza was sengge. Tuchapena to lenge. Tuchapena to. I tell her don't get attached. Don't call my phone up, calling me back. Papa kuna love and we know it's a fact. Just for the night, baby, don't get attached. I tell her don't get attached. Don't call my phone up, be calling me back. Papa kuna love and we know it's a fact. Just for the night, baby, don't get attached.
Lakini siwezi washa. Niko na mshali pia niko na ukaka. Play na kimplain walaya na ukata. Super kini play walaya na toka siaka. Tunapiga happy tonight. Tusake maketi to bite. Alafu mashada to light. Don't you bate maji to fight.
Somebody call Pien. Somebody call Pien. Inauma.
Kukosana na wewe, sikutarajia kuwa mbali na wewe, akimeniacha pabaya. Kutengana na wewe, imenibadilisha sana. Nimetamani nilewe, akinakunywa na sasa manambia. Nini watu rejini, haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana majini. Yo baby kesho tomato mitandao ikaleta vidini. Ukawa uwa miliki na mikichwa changu na kigavima. Nikawa sisemeze kina uma ina uma lakini itazoea. Ina uma ina uma lakini itazoea. Aliye mola ume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea.
you gotta catch your breath tonight. Hey.
Choka, goodbye, goodbye, goodbye. Señorito, escuela, pressure, cuana, mimi, vitu, bulai. But she all about the mula, and I shopping in Dubai. Who bring out the apotasti, na hizo vako, steady guy. One line, me choka, goodbye, goodbye, goodbye.
Kazi yako, skia, my bestie, unapenda kuwest time. Unanidungia kamera, chani, nikahujini, kwa studio time. Sinadhani, uko na riang, sinadhani, uko na mopo. Sinajua, mini kadere, na kudremke, kama kala. I'm going to get my crack, crack. More than you got to give my walk. When I treat them, I'm making it hard. Yo, and I sound funny. When I deny any baby money, yo, and I know I'm cocky money. I deny any baby money, yo, and I know I'm cocky money.
Alternate sound.
Oh, that's mercy.
It's a fucking hot thing, hot thing, hot thing, hot thing, hot thing, hot thing. I love it. Hey.
Kanyaga na ikangu nikalia what the fuck Kemba June ni super type yangu kama kawa suna mezo vibe yangu jioni ilikuwa tunabonga skype yangu super na kare jaka shoot shot kumisho nisa kuwa za ikuwa
class tunabonganisha sai sai kama wada tunafatanisha sai sai kama msuka tunapadawisha sai 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 kama class tunabonganisha sai sai kama wada tunafatanisha sai sai kama msuka tunapadawisha
Planet Sound.
Hello. You are us. Hola. Sindo. Hivo hivo tu. Shatla nisha usio. Twende. Toto ni mfresh na tourist. Toto ni mfresh na tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kajaneiro kwa janja kusuti rongrendo wa nyama mstuni. Kuni halagadi Tuesday. Steban mamendes lano metunis. Toto ni mfresh na tourist. Mzuri mnili wa kia. Toto ni mfresh na tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kajaneiro kwa janja kusuti rongrendo wa nyama mstuni. Kuni halagadi Tuesday. Steban mamendes lano metunis. Toto ni mfresh na tourist. Mzuri mnili wa kia. Yo. Amedai ikikangwari ati njipe shugli juu ataki chali. Jaban mamende ukundaoka Smith independent na liye na monchoka. Mani kuna swali, sijadhani. Mtoto ni mshifre tu warinyo, jumini manabatana hit me ya bad girl. Doge tikimbunga elino, hebu 66 tufungwe imbinyo. Alafu sisa hoya juimi ni msani, venyana liye na nipenda sana. Niko tu baruda na kishash, nilitumia headbrush, kika geti headrush. Flash of the type, ndo munga mkuja bazi kufunza manigas. Wakikwara kufunja na sikufunza maninja. Sakiswara kukuja kazi kufunza na inja. Nikigwari zikuchazi nikufunza majigas. Kwa club tu wa super shika bajuga. Stoke through 1, 2, katuna shida kanduka. Pombe kisha bai through kwa super pizza maduga. Sema ok na wili, Jesus mzuka.
Go hard or go home, makondo josi watu kondoni. Na tuishi Sodom, on God that pende kwa abnormal. Mambo ikenda combo straight up, angalia watu na chiliki now. Black yet I'm proud, wow, bow down, nastaki kuwa lao.
Tiri dasus na kanyamo, piran jamu na ranyam bitch. Ndulan makisha na nintush, fox na from with it.
So we,
check jambugi, it's a fote. We, matukini pondea, this is fote. Tiri dasus na kanyamo, piran jamu na ranyam bitch. Ndulan makisha na nintush, fox na from with it.
So we,
check jambugi, it's a fote.
Leto chinga to be for real. I'm not vegan, I'm gluten free. Missim jeru ati guten morgen. Kutwa morning mimu jehul. Izagi kwa shodo kwa balalu. Ishidi mastingo kama waru. Gangi melandi ya tusupu. Bangi melandi matawi ya juu. I'm sorry the last time calling me ukosea. But it will happen again. Choche emrasa bona lipotea. Bahati tu manze jange mlein. Foringe kwa disaster. Bare ya kujiko jolea. Lia lia fikiria complain. Menu 32 and then maintain. Burushwa kanero masuna iman. Samu tanyono damu kama onyanji. Stories are ovyo, wanga na branch. Wanaume, haufai kukula lunch. Watch, ziki ni business, we, wena nilita. Album spray ni pizza, na kandaliza.
Kwani, jimura lishuka na mali. Mtana kirambo sandoko flanji. Chela ilichakisa my dream ya nani. Kumbi wa ngesa likuwa shamsiri. Kipuwa lishuka mitani. No mano wezi pata mnangesa.
Energy, 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 energy.
Nasi anda squeeze, ujana mishika. Na shuka mishikia wapi. Minyo nizatu marangatu.
Saini shima yolo na skina zichota. Mechi zangu zingine nmidishi maforo na upoku mwagioka Europa. Nina bolo na dhani na kopa. Nina bolo na dhani na kopa. Kwa hii life tunacheza among us. Mafala mamblina mwagioka imposters. Nilitoka kwa slums za madhare. Saini shima yolo na skina zichota. Mechi zangu zingine nmidishi maforo na upoku mwagioka Europa. Nina bolo na dhani na kopa. Nina bolo na dhani na kopa. Nikitoka miucha posis. Mena mwondia mouth like Lisa Rinha. Antify cheetah lika modu. Na ma exes kuwa tesa. Niju daily na plan nijo pressure. Tungu city, there's no rest money. Last show ni mizo zoko wesa. Na siku hizo nasema nakula tijere kidogo mekua na kitambi. Na bima nmeshika nmechapisha debu kingi. Unasikiza kinyambi. Niko trap kinimani wapoko different. Lakini ukweli mababi. Samahani, mteja mbari ya patikami.
Kana demi yako anatali. Anadeo na kia mtali. Kwa baby ni jia mpadi. Dobe mewe wana kia tutadi. Marapa kwa class wana kia tutadi. Dikis na wiki majia kakakis. Road majia paga Nikes. All them sunajua is on the fly kicks. Sunajua inside mazoza. Sunajua inside mazoza. Sunajua inside mazoza. Kukula just the first of God Rosa. Sunajua inside mazoza. Sunajua inside mazoza. Sunajua inside mazoza.
Ladies and gentlemen, so the good commission is still out on the
the song in the fucking building. I go by the name DJ Rumble, we got Bryce, I cannot play through with Stanley. We want to take the reggae style tonight. Hey!
Mzako kinyolewa chakotia maji. Oh, oh, ini regea kinyozi. Hapa hakuna kunyolewa na deni. Hapa kazi tu hakuna utiaji. Mzako kinyolewa chakotia maji. Oh, oh, ini regea kinyozi. Inapendwa na wanitu na wadosi. Haichaguli sura, haichaguli ngozi. Ikikupata ipu mate na mbozi. Lukwe wibiga kwa kona za hinta.
Maja mita
Bogi yangu ya getu. Tulitoka maringu tuko undi ya dasa. Hey, luku yurika. Wase wanoma sana. Wasani wamesoma. Kuna mafukola na kuna majenera. I remember good times living in the east side. My life used to be so nice. Get to do it one more time. And I remember good times living in the inside. Voila, it used to be so nice. I hope we can get to do it one more time. Good times living in the inside. Voila, it used to be so nice. I hope we can get to do it one more time.
Shake your body, and you know you want to try me. mepiga luku fisa na majini kabila finyo luki ya disi ya mami na minoko zote ni mango toka sinita be black pita be black pita take a boy pita but late but it's a bit brazilian dia kapita da kiki pita kisha piga luku kuja tokule makunya wajabi piga luku kula wajabi wa ajabi piga luku kula wa ajabi
alternate
wa ajabi piga luku kula wa ajabi wa ajabi piga luku kula wa ajabi
wa ajabi wa ajabi
wa ajabi piga luku kula moto ajabi na difoto ni kama kuna joto kidole ni mangoto mangoto moto moto kwa mkono wa kushoto clutch bomb clutch some gun finish shine mama tuko Batiza mine
La Buna Bell
Tama tante ziko fine Chakwana siyori chitono Face mine
Look at the fucking bar
I look as music Twende kwa baba Baba yako Nipeleke kwa baba Baba yako Jere kwa baba Vipaji kwa baba Baby twende kwa baba maisha baba yako hunitisha ndio maana miupita kwa dirisha Aisha nimekufuata hadi kwa kanisa misa kimeshika amani zangu zimeshika usiogope kunionyesha vile unanipenda imani nimeweka kwako ungejua vile nimekupenda Maria oh oh usiogope kunionyesha vile unanipenda imani nimeweka kwako Kwa pale nime kuweka mami Baby twende kwa baba Baba yako Nipeleke kwa baba Baba yako Sherehe kwa baba Vinywaji kwa baba Baby twende kwa baba Baba yako Baba yako
She said, what's the name?
What if I? What if I? What if I? What if I?
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Vince, how are we doing?
Cinco mavitu, nani there? Nani there? Buff bus, wash your like bigger shots like. If it goes sicko, so Danny Bear.
Danny Bear.
Tap, tap, back it up, make it drop. So, feeling like a bell, sing you listen, Bona.
Bona.
Nice sitting back up a corner.
Bona.
Nico Shua, huge Iona.
Bona.
Bona. Sing you listen, Bona.
Bona.
And yeah, I finna bless this thing on ya.
Bona.
I finna hit it till I reach the corner.
Bona.
Bona. What you mean, Bona?
Bona.
Bona. Oh, you mean Bona?
Bona.
You rockin' with the.
Ladies and gentlemen, I want to thank you for rocking with us tonight. I go by the name DJ Rumble. We got Bryce the Ken on bass, Rumble Boy Stanley. Together, we are fucking out on the sound of the fucking building. Nairobi, we love you guys. We'll see y'all soon. Peace.